Mumawulira amalala enteekateeka y'okutuusa obujjanjabi obw'obwereere ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Bulemeezi etandise ng'omeddwamu omutwe ekitongole ekya Kabaka Foundation. Omusasi waffe Kaleb Henry Jali ensonga zino azirondoola era agenda kuzituwa. Kaleb Henry, wuno mufunye kazituwe.
Enteekateeka nga bw'eri olunaku olwaleero z'endwadde zonna zigenda okujjanjabwa abantu ba Kabaka ate mu ngeri enjawulo. Abasawo abakugu abegatira mu Association of Surgeons of Uganda olunaku olwaleero nabo bagenda okulongoosa abantu naddala obulwadde obwa prostate ate n'endwadde nga ania n'endwadde endala zonna ezeetaaga okulongoosebwa. Abamu ku abo abantu be twogeddeko nabo bagambye nti kikulu ddala okumanya nti omwaka bwe guba gutandika ebyobulamu biteekeddwa okufiibwako na bwekityo babadde bateekwa okukeera ate n'okujjumbira enteekateeka eya Ssaabasajja.
Yatukoleddeyo okutujjanjaba n'okutukebera ejatuyamba si mbeera nnungi naye tuzze egiwulira kati nganze nze mbiwulira nduwulira naye kyampaliriza okuva egomba nzijeeno buweero Charles Owori
nawulira olusiisira nga te nina obulwadde obunnuma n'ensalawo nzije olwaleero luno kakati engeri y'obujjanjabi engeri gye buli expensive buli bw'olaga kati kyabbeeyi nnyo bwe mpulira nti Ssaabasajja Kabaka waffe atuleetedde obujjanjabi.
Yes, enkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala asabye abo batalina nkenyera naddala abavubuka okuvaayo mu bungi okujjumbira enteekateeka ey'okugaba omusaayi kubanga enteekateeka y'okulongoosa oba oli awo yeetaagisa omusaayi mungi ddala.
Lino ddwaliro eritambula buli kintu kyonna omuntu wa Kabaka kye yeetaaga okumutuusaako obujjanjabi weekiri wano. Tubasaba mweyambise omukisa guno mujje mufune obujjanjabi naye kati abantu ba Ssaabasajja Kabaka gw'atayagala bujjanjabi at least jangu ogabe omusaayi banga tuyina abantu ab'okulongoosa nga beetaaga omusaayi.
Tulwakira nammwenda katonyeze bidi CBS FM Mandiso Kaleb Henry ndi wano musaza Bulemeezi.